Queens, all I'm on present 1950. Kenzi, DSK Fireman, Zayero Man,
Game on.
Etia Pipi Te. Mwana wanza pika, na kushika shinka, na vera kukashika, kansi nazishika. Ine icha shishita, virato icha shishita. Mweze no siva chima topinga mwanfala alika. Ine na chimwela alika, no iguira nika. Kasi bukati mwakanika muja mweze minga. Elomu na dulisa salamu yanu, dulisa salamu yanu. Imwe na wantu wanu, imwe na wantu wanu.
Chivola 5 years no gamana. No daily ningo yesa. Nipempako sugar, kapena jina wangu wangalile. Nipempako sugar, kapena jina wangu wangalile. Nipempako tandizo.
DJ King D.
What is this?